waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ugu waaweyn: heshiis tallaal oo dowladda Australia ay hore ula saxeexday jaamacadda Queensland ayaa la tuuray. Marooko iyo Israa'iilna waxa ay ku heshiiyeen inay xiriirka labada dal dib u soo celiyaan. Paula Rossi oo ahaa cayaartooy caanka ah dalka Talyaanigana waa u geeriyooday. Qorshihii dowladda Australia ee heshiiska kula gashay jaamacadda Queensland oo ahaa in tallaal haddii ay soo saarta ay Australia gadanayso ayaa hadda la joojiyey. Australia ayaa la shaqeynaysay shirkadda daawooyinka ee CSL loo yaqaano, laakiin tijaabooyinkii jaamacaddu waday ayaa la istaajiyey kadib markii qaar ka mid a dadkii ka qaybgalayay tijaabooyinka tallaalka laga helay si beena looga helay xanuun kale. CSL ayaa xaqiijisay in markii loo sii kuur galay xanuunka dadka dhiiggooda laga helay oo ahaa HIV oo caabuqa AIDS-ka keena aysan dadkaasi runtii qabin HIV-ga, sidoo kalena tallaalku uusan keenin HIV. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in tallaalkan uusan qayb ka ahayn hadda qorshaha Australia ay tallaal ku helayso kadib talooyin caafimaad.
The COVID-19 pandemic writes its own rules. We don't get to write
Five ka COVID-19 isaga shuruucdiisa qorta, anagu ma qorno shuruucda, waxaan qaadanaa oo si isku mid ah uga jawaabnaa qorshayaasha aynu sameynay anagoo la shaqeynayna khubarada caafimaadka iyo kuwa sayniska. Golaha qaranka ayaa maanta markii ugu horeysay si foolka foola u shiray. Tan ayaa markii ugu horeysay muddo 9 bilooda. Waxaa kulanka looga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin wararkii u dambeeyey ee coronaviruska, arrimaha dhaqaalaha, maaraynta xadka. Premierka West Australia Mark McGowan ayaa ahaa premierka keliya ee dhanka online-ka uga qayb galay shirka, maadaama gobolkiisu uu leeyahay tallaabooyin caafimaad oo adadag oo aan u ogolaanayn inuu qof ahaan uga qayb galo shirkaasi. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa aaminsan in shirkanu noqon doono mid miro dhal ah.
I think it will be. National Cabinet has served us very well all throughout this year and under the chairmanship of the Prime Minister. Australians can be very proud.
Waxay ila tahay in golahan qaran uu si fiican noogu shaqeeyay sanadkan oo dhan, iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu hoggaaminayay. Shacabka Australia aad ayay ugu farxi karaan inaan siyaasadda dhinac iska dhignay oo aan ka wada shaqeynay inaannu ammaankooda ilaalino. Haddana waa inaannu xoogga uga shaqeyno sidaannu shaqooyinkoodii dib ugu celin lahayn oo aannu wax ka barano faafka, taasina ayna sii xoojisaa, ayuu yiri premierku. Dowladda Queensland waxay xadkeeda u fureysaa shacabka reer New Zealand laga bilaabo subaxa Sabtida. Premierada gobolkaasi waa Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in go-aankan ay ku dhawaaqday macnaheedu yahay in qoysasku ay waqti wada qaadan karaan xilliga lagu jiro Christmaska. Waxay ABC-da u sheegtay in gobolkeedu diyaar u yahay inuu soo dhaweeyo reer New Zealand, ayna rajaynayso inay dakhli soo geliyaan hay-adaha dalxiiska ee gobolkaasi. Dad badan ayaa sii ballansaday ama sii xagsaday meelihii ay degi lahaayeen. Waddanka oo dhan dadku waxay ka fikirayaan meeshay fasaxa u aadi lahaayeen, waxayna xagsanayaan hoteelada iyo meelaha la dego ee Queensland. Dabcan qaybaha kale ee fogfog ee Queensland sida Gold Coast, Sunshine Coast waa ay buuxaan, ayay tiri. Ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnsonna waxa uu sheegay inay u badan tahay in dalkiisu uusan heshiis ganacsi la gaarin midowga Yurub, laakiin uu ballan qaadayo inuu mar walba xal doonayo. Maalmihii u dambeeyey ee wadahadalada ayaa muhiim u ah labada dhinacba inay heshiis gaaraan 13-ka bishan December, iyadoo Mr Johnson uu sheegay in Britain ay doonayso inay heshiis la gaarto midowga Yurub. Waxaan ku iri wakiiladeenna wadahadalada waa inaannu sii wadno, waan wadaynaa, waana tegaynaa, ayuu yiri. Brussels, Paris iyo weliba Berlin iyo meel kasta oo aanu heshiis ama xal ku gaarayno, ayuu yiri. Marooko iyo Israa'iilna waxay ku heshiiyeen inay cilaaqaadka soo ceshadaan kadib heshiis uu Maraykanku dhexdhexaadinayay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay arrintan xalay, isagoo sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen inay xiriir buuxa oo diblomaasiyadeed soo ceshadaan. Mr. Trump ayaa sidoo kale ogolaaday inuu aqoonsanayo in Western Sahara ay Marooko ka tirsan tahay, halkaasoo kooxo ka dagaalama ay xurriyad doonayeen, isagoo sheegay madaxweynuhu waa Donald Trump in heshiiska nabadeed uu yahay mid taariikhiya. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in tallaabada tan xigta ay tahay sidii dhidibada loogu aasi lahaa Bariga Dhexe oo ka fiican midka hadda jira, ayuu yiri. Waxaan sidoo kale bilaabaynaa duulimaadyo toosa oo u dhexeeya Israa'iil iyo Marooko, taasoo noqonaysa buundo nabadeed oo dhidibada u sii aasta xiriirka labada dal. Waa nabad aad loo soo dhoweynaya, ayuu yiri. Marooko ayaa dalkii afraad ee laga soo bilaabo bishii Oogosta heshiis la gaartay Israa'iil, iyadoo hore ay xiriirka u soo ceshadeen dalalka Imaaraadka, Baxrayn iyo Suudaan. Shan qof ayaa la xiray kadib baaritaan caalami ah oo lagu sameynayo maandooriye, kadib markii la helay maandooriyaha nooca loo yaqaano MDMA oo qiimihiisu yahay $80 million. Booliska federaalka dalkan Australia ayaa sheegay in 450 kilogram oo maandooriyahaasa laga helay qalabka dhulka lagu qodo oo laga soo dhoofiyey dalka Britain. Booliska ayaa baaray guryo ku yaala galbeedka magaalada Sydney maalintii Arbacada ahayd, waxaana sidoo kale ay soo qabteen $2 million oo kaash ama lacag cadaana ah. Qareenka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, Rudy Giuliani, ayaa isbitaalka ka baxay isagoo sheegay in calaamadihii xanuunka coronavirus oo hore ugu dhacay hadda ay ka qaadeen ama uusan qabin, kadib markii daawooyinti aan hore loo isticmaalin lagu tijaabiyey. Qareenkan madaxweynaha ayaa sheegay inuu qaatay daawada remdesivir la yiraahdo kadib markii COVID-19 laga helay. Ninkan oo 76 jira, horena duqa magaalada New York u soo ahaa, ayaa ku tilmaamay daaweyntiisa lagu daaweeyey mid runtii mucjiso ah. Khubarada caafimaadka Mareykanka ayaa kulan ay yeesheen kaga fakaraya inay ansixiyaan tallaalka shirkadda Pfizer, iyadoo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu ku tilmaamay samaynta tallaalkan lagula dagaalamayo faafka corona viruska mucjiso caafimaad.
The truth is, it is historic. It is nothing short of a medical.
Xaqiiqdu waxay tahay intani tahay taariikhi, waa mucjiso caafimaad. Xaqiiqdu waxay tahay in samaynta iyo soo saarida tallaalku qaato 8-12 sano. Waddadii aan dhiganay ayaana ku soconaa hoggaanka awgiis, waxaana taageeray, ayuu yiri, xildhibaanada iyo weliba hal abuurka sayniska ee dalka Mareykanka. La taliyaasha hay-adda daawooyinka iyo cuntada dalka Mareykanka ayaa falanqeynaya macluumaadka tallaalka Pfizer. Haddii la ansixiyo, waxaa tallaalka lagu bilaabayaa dadka maalmo gudahood, iyadoo lagu bilaabaya shaqaalaha caafimaadka iyo dadka waayeelka ee xarumaha lagu hayo. Xogeyaha adeegyada bulshada ee dalka Mareykanka, Alex Azar, ayaa hase ahaatee sheegay in malaayiin Mareykana la tallaali karo bishan iyo bisha soo socota.
20 million Americans could be vaccinated just before the end of this month.
20 million oo Mareykan ayaa la tallaali doonaa ka hor dhamaadka bishan December. 20 million oo Mareykan ayaa la tallaali karaa marka la gaaro dhamaadka bisha Janaayo, ayuu yiri. Xaflada waaweyn kama dhacayaan ayaa la yiri dalka Faransiiska sanadkan cusub, lamana furayo madxafyada tiyaatarada shileemooyinka asbuuca soo socda. Dowladda Faransiiska ayaa qorsheynaysay inay qaado December 15-keeda xanibaadaha lasoo rogay dhammaadka Oktoobar, oo ay ku jireen in dib loo furo goobaha hidaha iyo dhaqanka, laakiin waxay ku xirnayd shuruud ah in kaysasku ay hoos ka maraan 5,000 maalintiiba. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jean Castex ayaa sheegay in Faransiisku uusan shuruudaas buuxin. Weli maynan gaarin dhammaadkii mawjada labaad, mana gaarayno yoolkii aan rabnay inaanu gaarno 15-ka December, ayuu yiri. Faransiiska ayaa hadda celcelis ahaan diiwaan geliya 11,000 oo kays oo coronavirus maalintiiba. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in tiyaatarada shileemooyinka iyo madxafyada lagu wado in la furo bilowga Janaayo.
Next Tuesday on December 15, as
talaadada soo socota ee bisha December ay tahay 15 sidaan hore ugu dhawaaqnay, waxaan bilaabaynaa waji cusub oo lagu qafiifinayo xanibaadaha, laakiin shuruudi waa ka adkaynaynaa sidii hore aan ugu talagalnay. Goobihii aan awal ku wadnay in la furo 15 December way sii xirnaanayaan 3 asbuuc oo kale. Duruufihii dib loogu furi lahaa nasiib darro ma jiraan, hadda ayuu yiri. Dhinaca kale ee biyahana, ardada dhigata dugsiyada sare ee qaar ka mida golaha deegaanada London ayaa laga baarayaa xanuunka COVID-19 iyadoo dowladdu ay isku dayso inay wax ka qabato ama xakamayso kororka kaysaska UK. Maadaama London kaysaska ugu badan England laga helayo, waxaa dhici karta in xanibaado cusub lasoo rogo. Wasiirka caafimaadka UK Matt Hancock ayaa sheegay in lasoo rogayo qorshe lagu baarayo ardada iskuulada dhigata.
I'm particularly concerned about the number of cases in London, Kent.
Waxaan si gaara uga walaacsanahay tirada kaysaska London, Kent iyo Essex. Kaysaska ayaa sii kordhay meelaha qaarkoodna awalba aad u sarreeyey. Waxaan go'aansanay inaan soo dejino nidaam aan xanuunka uga baarayno ardada dugsiyada sare ee 7 xaafadood ee ugu daran, kuwaasoo ku yaala xadka Essex ay la leedahay London iyo qaybo kamida Kent. Britain ayaa ah dalka Yurub ee tirada ugu badan ay ugu dhinteen COVID-19-ka, iyadoo dadka dhintay ay gaareen 62,000 oo qof. Dhanka kalena, qaybaha degdega ee cisbitaalada dalka Germany ayaa cadaadis badan uga yimid faafka COVID-19. Cisbitaalo badan ayaa gaaray xadkii ugu sarreeyey oo dadka markaasi ay daaweynayaan. Sida laga soo xigtay ururka shaqaalaha degdega, 4,335 bukaan oo qaba xanuunka ayaa lagu daaweeyey qaybaha degdega shalay oo Khamiis ahayd. In ka badan kala bar ayaa neef la siiyey. Xarunta xakamaynta cudurada Jarmali maxadka Robert Koch loo yaqaan ayaa soo wariyey kaysaska ugu badnaa hal maalin ee Jarmalka laga helo. Tirada dadka xanuunka ugu dhintay coronaviruska ayaa gaaray 20,000. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahuna waxa uu ammaanay dadaaladii ugu dambeeyey ee dalkiisa, isagoo sheegay in dalkiisu helayo malaayiin tallaalka shirkadda Pfizer, kaasoo ka hormarinaysa Israel dalal badan oo adduunka ah.
Israel is ahead of almost the entire world in research.
Israel way ka horeysaa adduunka intiisa badan markay noqoto helidda tallaalka, kaydinta tallaalka, iyo kadibna waliba qaybinta tallaalka oo malaayiin muwaadiniinta Israel la siin doono, taas oo ah tan mudnaanta ugu weyn aanu siinayna, ayuu yiri. Israel ayaa bilaabaysa inay dadkeeda ka tallaasho coronaviruska 27 bisha December, sidaasna ku noqonaysa mid ka mid a dalalka ugu horeeya adduunka oo dhan oo muwaadiniinteeda tallaasha. Ruushkuna waxay ogolaadeen inay Argentina siiso 10 milyan oo tallaalka Sputnik 5 loo bixiyey, kaasoo u ogolaanaya dalkan koonfurta Mareykan ku yaala inuu dadkiisa tallaal ku bilaabo. Madaxweynaha Argentina Alberto Fernandez ayaa sheegay in dalkiisu tallaali doono 300,000 bishan December, tiradaasna ay 10 milyan gaari doonto bisha Febraayo. Adduunka oo dhanna caabuqa COVID-19 ayaa ku dhacay dad gaaraya 69.5 milyan oo qof, waxaana u dhintay 1.8 milyan oo qof. Qorshayaasha taageero iyo caafimaad ee hadda jira oo looga jawaabayo COVID-19-ka oo luqadaada booqo sbs.com.au xariijin coronavirus. Paolo Rossi oo ahaa cayaartooy caana oo dalka Talyaaniga u cayaari jiray ayaa dhintay. Cayaartooygan markii dambena isu bedelay falanqeeye cayaaraha ah ayaa waxa uu hogaaminayay dalka Talyaanigu markii uu qaaday koobka adduunka 1982. Ninkan ayaa geeriyooday isagoo 64 jir ah. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Talyaaniga ayaa qorsheynaya inay calankooda hoos u dhigaan iyagoo oo ninkan geeriyooday ku xusaya. Saadaasha hawada berita oo sabtiya magaalada Beet qayb ahaan 33, Adelaide waa cadceed 31, Melbourne sidoo kale waa cadceed 23, magaalada Sydneyna xoogaa roobab la filayaa iyo 21 digrii. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 1.75 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho.